sana. DJ Ross, Honey, and DJ O'Cheesy. Been around for a long while, kata misi.
Good vibe, try.
Tell me nani kama sisi.
Kwenye mix, mimi ndi your master.
Dogo ni cool.
DJ O'Cheesy.
DJ Ross, Honey.
Uni stima, uni nare.
We are DJs of the Good Vibe Tribe. Good vibes is our language. DJ Ross, Honey, and DJ O'Cheesy.
Akiwala yusha tujuu.
DJs of the Good Vibe Tribe. Good vibes is our language. DJ Ross, Honey, and DJ O'Cheesy. DJ O'Cheesy.
I want this girl to come and dance with me. Like so.
Good Vibe
like
Tribe.
So.
Kama shule sikafungi Saina tanda mdani ya club Hata ona Tuesday Na miuji pata kila sana papa saka shude Pasa dansa mini mutu tuma two-step Mafisi wanahanga ya mahaga na ma cute face Na binti ya nakani kama yeni star wa move Mwili ya mebeba kama nganya ya bure Itabidi hata bili kizidi Wika mele baredi na glass ya shopping for the girl day Kite kale kima miaki dance for the man day Makele mechezi non after club ni magare Yeni katikevi usiku yote hadi kwari
I want this girl to come and dance with me like so.
Magal dem, watamaliza demandem Sijali parent, washa ni malizi ya mshande Jumande, tumande, niweke klandem Tofoti kwa budget, plus na beste yake Itabaki mpange mpangu wangu wakando Juhau magal dem wako fine kama salamu Napiga kiswahili kamtalamu Na sija toka area za Malindi ya Malamu Akinorea na chorea kakalamu Alafu songia beste yake na Hawaii Na tupaluga ni kioda tumangangu Badae na kafunga kakarao
I want this girl to come and dance with me Like so
Shinda wote Utani wacho tani sote Sita kulinganisha na ye yote Yote
Baby you beautiful One in a million Wonderful You're tough like a lion
I'm glad to be without you
Ikamu medi pa majuju
Nde romni kuteke nye Siya tupeke nye
Nama agui Makule mateke
Nde romni kuteke nye Siya tupeke nye
Nama agui Makule mateke
Asa jodi kupe Udi love Mapenzi ya geto indyo Udi love
DJ Ross, Honey, and
Long
DJ
O'Cheesy. Baby, come na dera. Tafu kona twak kwa meza. Ukiuliza why na lenga mbona? Siji chochi mini fadela. Leo kitaka unaweza nita Mandela. Na ukidai twende dry kwa keja. Kini dai hivo napenda
Napenda msupa mauru, ngupaneza ngoa Supo dunga dera na mahaga pe usonga Soko kani kitu akona kutogwa ikubonga Teza na yo kitu akirivas nikani gia Teza na yo kitu sezi baya sezi pia Kisikia bia kama tabanja nitebazu Unaja nitoa jusi toje ni wakanzu Kame dunga dera itabili
mdunga kanzu Long clock is there bazenga Baby kauna kam na dera Tafu kauna twak kwa meza Ukiuliza why na lenga mbona Siji chochi mini fadela Teo kitaka uneza nita Mandela Na ukidai twende dry kwa keja Kini dai hivo napenda
Yeah, hey, wewe
wewe ni wa daily. Sa zile ni konja, sa zile ni kolondi. Na midi na kipaf, bitel za maarif. Na badu na nidai, na mtupa ni kistedi. Siyezi nga rivas, napenda kukupanda. Ukinipa iyo as, ukinipa mapenzi. Ka badu na nikas, junajwa siku pendi. Na badu meni trust, ati siku moja maybe nda kupa
iyo. Knock knock who's there bazenga. Baby kona come come na dera. Tafu kona twak twak wa meza. Ukiuliza why na lenga. Mbona siji chochi mini fadela. Teo kitaka uneza nita Mandela. Na ukidai twende try kwa keja.
Kijidai
hivo hivo na penda.
Now hear this.
Kama una form chukua moja kwa cyber. Chukua moja kwa cyber. Kama una form chukua moja kwa cyber. Chukua moja kwa cyber. Kama una form chukua moja kwa cyber. Chukua moja kwa cyber. Kama una form chukua moja kwa cyber.
Magic anger on.
Chukua moja kwa cyber.
Kwamba inabambanga kamfuko kakiwa na dome. Jaba inakamata madoba zikiwa kwa form. Happy inabambanga manoma zikiwa kwa flow. Wege inakamata warazi wazi 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 wazi.
Kama una form chukua moja kwa cyber. Chukua moja kwa cyber. Kama una form chukua moja kwa cyber. Chukua moja kwa cyber. Kama una form chukua moja kwa cyber. Chukua moja kwa cyber. Kama una form chukua moja kwa cyber.
DJ Ocheezy.
Chukua moja kwa cyber.
Pamba inabambanga kamfuko kakiwa na do. Jaba inakamata madoba zikiwa kwa form. Happy inabambanga manoma zikiwa kwa flow. Reggae inakamata warazi wakiwa mandom. Weka don't disturb kwa mlango. Mbili mbili ya wawili wawili kwa tango. Said yangu ya left, watu wako right angle. Mateso ni ya beberu, mateso ni ya mama kambo. Kide mtukizepa jumambanga wako area. Kafyu inakatsia sherehe na memorial. Kesho ni weekendi tunashikisha kisheria. Kila mtu pewa pombe kacha njo ya polio na yende sana.
Donjo, sherehe na donjo. Donjo, wawo ni vile sherehe na donjo. Donjo, sherehe na donjo. Donjo, wawo ni vile sherehe na donjo.
Shila la 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 bom bom shile. Peja na lala sana mbona na delay. Kwani hajui femini kona form today. Nime pull up na mambogi zaka sana za kile. Lakini mbogi moja charudi home na mkia. Mbogi ngine charudi na story za kusikia. Kwani jana kulienda jemi siwezi kwambia. Mini kikari mizinga si watu hukaribia. Nishere tunakula kauna do kula vako. Roteto miungo janga ganya noma kwa sako. Before nifiki mwiki mushi kama njiva santo. Niko Milan nimepiga kama njiva uptown. Yende sana.
Donjo, sherehe na donjo. Donjo, wawo ni vile sherehe na donjo.
Kile makali wepea, jimi kocha mavela no never. Kile makali wepea, jimi kocha mavela no never. Kile makali wepea, jimi kocha mavela no never.
DJ Russ Honey.
Kile makali wepea, kile makali wepea. Kile makali wepea, mimi kwacha mavela no never. Kile makali wepewa, mimi kwacha mavela no never. No never, no never. Kwacha mavela no never. No never, no never. Kwacha mavela no never.
Mwana buda juna suck sana bana kanekja. Chingi mucha panga dry jamasi dai chesa. Ati revolutionary wesi Mandela. Kidai pewa, hakuna pressure, kuna tu pesa. Niko maji maji buda kila area. Ndio mana bana mizuru ranga na bartender. Sikiza shule mili kwa nituwa manalis. Saina shika mamita toka kwa salari. Mbono nani hitia na niko jamani. Nabonga na madiva nani tamani. Kidai makali wepewa, mimi kwacha mavela no never. Kidai makali wepewa, mimi kwacha mavela no never. No never, no never. Kwacha mavela no never. No never, no never. Kwacha mavela no never.
Yeah. Ati nini sumba rappers wakirap. Si ati beef cheki bro. Ni juu vitu zako zote sisikizanga Johnny crap. Mi uku feel shida ni upendi kweli. Upenda kuchochwa na mafans. Na pia juice pendi kesi Acha unyamaze juna juu umeja kansi
Swezi kwa chapa vela pia veve du Napenda zishike nifike hadi juu Kwanza alele na seti na njugu Nikiomoka kuna tena tagu Nikuriri mariri makuzise Di makwela na pishori kwa vibe Di maftani na simanishi kwa pe Di ronga inachatisha hadi we Sti no never nivela forever Whenever leta mali safi usilete whatever
Kile makali wepe Mimi kwacha mavela no never Kide makali wepewa Mimi kwacha mavela no never
Form, niko form na mashori Kama ni weekend mi ujipamba tunambogi Mindo deresi fike best na moti Leo tunapan, tunastang, tukisensi
Sifom kamili bila trio na mapenting Wawili wawili kichinjio nfanye testing Mukanyambisha kana nuka zeni ya septic Una kubatisha znararuka na kisensi
Gani boga iko ready kama power 24-7 miche za kijack bawa Nikanyau kalidaya kana power Mindo grandpa buda mindi yo manyanga Unakata Panda, balance, wagedho mondani ya dunda na shada Nilithani nika super kumbe filter Siwezi jaribu kutipitono kona jigas Party, after party, later party cup Mr. Nguri sana zimeenda platinum Miroga vitamu sana oneza nita kandiba Kani fame, sina shame, buda, sina kaliba Pedi wa kinyaru julika na juu ya backpack Kani rada, miusafisha kidasta Panster, kwenye mix, mimi ndiyo master Panster, kwenye mix Kani form niko form na mashori Kama ni weekend mi ujipamba tunambogi Mindo deresi fike best na moti Leo tunaban, tunastang, tukisensi
Sifom kamili bila trio na mapenting Wawili wawili kichinjio nfanye testing Mukanyambisha kana nuka zeni ya septic Una kubatisha znararuka na kisensi Andale andale mami ia ia Rada ni waga ni swami na pandisia Sikia ni naki cannabis chom tunakaskizia Ia maji ni catalyst konki kuna mabia Pia keep it low Motin on the minimum Uneza ropoko mahidi zikuje physical Ficha white kibiki cho Vidole ni sticky cho Chablin wanka blanda jotini ya kongeza libido Na tipi toki timi datingisha izo Wetete Pitisha kimbicho kwa dirisha kium Wetete Rada nina hesitate Tipa na matemete Kilundizi trio mio maho on the betete Trouble
Kani form niko form na mashori Kama ni weekend mi ujibamba tunambogi Mindo deresi fike best na moti Leo tunaban tunastang tukisensi
Nairobi's illest DJ OGZ. Follow on Facebook and Instagram at DJ OGZ254.
Ruka tu, ba, banjuka tu. Like chifungi na amisi chifungi na weka shida chini na tupa mikono juu.
Apo tu, apo tu, apo tu, apo.
Ba, 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 banjuka tu.
Apo.
Ba, 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 banjuka tu. Apo. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 ba.
DJ Russ Hunt.
Ndovu ni kuu
oh, oh, oh,
Tabiti wani juu
ah, yeah, yeah.
Basi weka mkono juu hey, Vile na bam bam polis wana ubaya Demo wako vile mahanjam na misi na ubaya Koseo ni te handsome uskizo ni hekaya Felicia na Lisa even though mini liwa akwaya Tulikuwa na Pamela shule moja ndani ya kwaya mm. Squeezy vile na meza mara moja utagwaya Nana ringia sana flat tummy hana taya Hakuna kila kitu kitu hana gani haya Mtoto wangu kitu wa KU mtakata Hakuna gama somo KU mekata Unapeleka mtoi first year introduction Bada wiki mbili ya shaju wa reproduction Ndovu ni kuu Tabiti wani juu Basi weka mkono juu Yes you, you Ndovu ni kuu Tabiti wani juu Basi weka mkono juu Yes you
Yeah, na pull up nangali ya kalanguin Kana fanyanga safcom Luku kasuku lakini kombato ni custom Penga nalia
Mi upenda vile una lap njons
But you see taki kolona girl Please put your mask on Nekwende tepa melo meza katembe Anapenda lollipop analamba kapele mende Lazima kwe mukamba jini ya pili ni mwende Minasike made mukamba wanapenda make Kamekari bam bam kana kaka mamaraya Nakashotu nenda London but kumbe ni odhaya Ndakusaji kupenda tam tam na jini ya kwanza Brian Dema naka screen ya Samsung so we do all this kori kwa
quiet. Usichomeke, you almost to do part a PhD. Tupatana now, Kilimani kama CUST. Social media, the social studies. So nowadays, you kutaku together we mambie mkafanye GHC. Wala wame soma ndio sampuli ya homology. Ata reproduction piercing topic wa biology. Bora kuna chemistry, Pamela can just follow me. Vile ndovu kubwa noma sana nyaka buogoji. Sina marafiki, stacking bogi ni screw. Munataka mblande kiasi ndio munisu. Isiti ya usherati tabia mbovu ni true. Big up to CRISPR, washaji wa ndovu ni cool. OG
akiwela yusha tujuu. Nasiweka mkono juu. Hey, yes you. Ndovu ni cool. Akiwela yusha tujuu. Basi weka mkono juu. Hey, yes you. You.
Okay, baby, mashana mbe napenda form za kulenga lenga. Anakamlami but inami ya mesoteka. Nimezo ya njerinda, luna violeta. Nimezo ya msupa, kinroll ya kavela. Atena gorilla wall, siwezi penya. Unadai mate na kwa form za ketepa. Kawezi buy your drinks, ibasi kwenda. Mina kupa kiss kwa kiss na kill your status.
Tabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you.
Yeah yeah. Hey. You. Okay, I say oh. 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 Manzi yangu kwa gasumu. Hey. Either nimepagao ni juju.
Cocktail ya Masai na Mkikuyu. Kuna gap kwa meno na bado she can chew you.
Oh, ama ni lugha inaga lugu. Kiswahili ni nayo hadi kizungu.
Vile meni bamba mshiroe mabebo genshu martae. I'm the bad man she loves.
Oh, eh, vuta bzikwe kakwa mood. Kavile champagne usavu wanga nude.
Ay, champagne uonjaka juice. Nupiga kataska juu. Ndovu ni cool. Tabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you. You. Ndovu ni cool. Tabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you.
Alvin Brown.
Okay. Kama sizi bai gari nitabai mzinga bora zote zinatubeba.
Okay.
Kadema nitwa kare na tabia nza kayole bro mwambie kwenda.
Okay.
Haka kadembuda nika supu kana penda supu na nika pompu.
Okay.
Vintage nyusi ya rakishe ya rituku ni zingri na nisuzu na kinyamba ya jishu.
Nilikasuka kwanza nkiwa saloon.
Okay.
Nilipenda dhudha kama nili the goon. Washa polisi ya moshi kama balloon. Sai Canada indizu neza dhani baboon. Maziwa waga white ama waga maroon. Nilisikia jua kali alienda kwa moon. Nilithani sipo boy waga cartoon. Nilipata anatoa lunch ma afternoon.
Okay.
Mama sisi bai gari nitabai mzinga bora zote zna tubeba.
Okay.
Kadema neto kare na tabia nza kayole bro mwambie kwenda.
Okay.
Haka kadimbuda nika supu kana penda supu na nika
bau.
DJ Roz Honey and DJ O'Cheesy.
Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kujani kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni ambua. Na nikali, niko shua. Ukiwa kejani usikio umeboeka. Ukiona memes unaanza kucheka. Yo ni Kenya. Badi yako mbaya ukichoma picha. Utapewa hashtag apo Twitter. Kuta trend. Customer Kenya nusema asanti. Nani yeye amelipa naseme asanti badale ya muzaji eh. Karibu Kenya. Tunatabia zetu tu, tu. Karibu Kenya. Sima saimara tu, tu. Tunamadem peng peng. Mamborio mabazeng. Lugha taifa ni sheng sheng. Karibu Kenya. Tuna madem peng peng. Mamorio mabazeng. Lugha taifa ni sheng sheng. Kanairo tabia ya wa Kenya ya kutuma mail. Ulituma mail. Kuda nilituma kwani hukuiona? Hiyo ni uongo. Customer Kenya kisema nitarudi. Kila Mkenya anajua huyo arudi. Mkenya kienda choo naone kuna mtu. Bado atabisha naulize kuna mtu. Masana Mkenya lazima tachelewa sana. Lakini sherehe tunafika mapema tena sana. Na tunateto umetuweka
Karibu Kenya, tuna tabia zetu tu, tu. Karibu Kenya, sima saimara tu, tu. Tuna madim, peng, peng. Mamorio mabazeng, lugha ya taifa ni sheng, sheng. Karibu Kenya, tuna madem, peng, peng. Mamorio mabazeng, lugha ya taifa ni sheng, sheng. Kanairo, excuse ya mkenya akikunyi mapesa atadai. Buda, I wish ungenipigia mapema. Awezi imagine nilikuwa na hiyo pesa nikatumia madha. Sai sai tu, ukikuja Kenya heshimu watu watatu. Akina nani? Mwizi, polisi, kegonyi wa matatu. Kwa nini? Uliza mkenya atakwambia sababu. Tunapenda sherehe, tunapenda mneti. Watoto wa Kenya ni warembo, watoto wa Kenya ni mapainting. Okonko, karibu Kenya, tunatabia zetu tu, tu, tu. Karibu Kenya, sima saimara tu, tu. Tuna madem, peng, peng. Mamorio mabazeng, lugha ya taifa ni sheng, sheng.
Step to the right one time, to the left then pose. Turn the reverse. Turn the reverse. Turn the reverse. Kanya galami, bounce for me mommy. Pose. Tuna reverse. Tuna reverse.
Kabaya.
Tuna reverse.
Reverse ni kipiga lazima kahaga kabonsu kini suka ndio ni jipe kwa na ganji siyo clout. Bendera naiza pandisha nilikuanga scout. Tuna ni die jitete usizunguke roundabout. Mimi sina fujo nani. Dogo dogo reverse yani. Piga dry dry chesa yani. Ratish ngwai choma ubani.
Twende reverse kama mtotana. Kwanza vile umebeba we ni totiana. Inama basi tukipatiana. Juhizo du da zimeni bamba. Ay, magigi, magaga, magigi, gigi, gigi. Msupa, wedada, una vitu bigi, bigi. Magigi, magaga, magigi, gigi, gigi. Msupa, wedada, una vitu bigi, bigi.
Step to the right one time, to the left then pose. Turn the reverse. Turn the reverse. Turn the reverse. Kanyaga lami, bounce for me mommy. Pose. Tuna reverse. Tuna reverse. Reverse.
We reverse, mina cheki nyuma. Ikikwama tutasukuma. Ukigonga kitu usipige break. Endelea ku reverse na mawetete. Ako kadem kame come through. Na yo dress yake see through. Itabidi nime save ganji. Do after ku reverse ni maternity. Izo mahaga vile unarombosa. Ako kamini kana songa songa. Ako kathae mina ona ona. After ku reverse nita onja onja. Oya oya.
Step to the right one time, to the left then pose.
Oku onko.
Turn the reverse. Turn the reverse. Turn the reverse. Kanya galami, bounce for me mommy. Pose. Tuna reverse. Tuna reverse. Tuna reverse.
We are DJs of the Good Vibe Tribe. Good vibes is our language. DJ Ross, Honey, and DJ O'Cheesy. DJ O'Cheesy.
Mwambe kyo mwambi, samaki umatini. Nami mungu kani papa kuka, kando yako. Inafuraha na mani, mapenzi ya hezati. Na yunipasi ya waiona. Indani tu kifu cha mende chali. Party to party, Monday to Monday. Indani tu party to party, Monday to Monday. Oh baby, do me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love. Oh baby.
Vicky Bandes.
Hello, wewe, wewe, wewe wangu wa moyoni.
moyoni. Elewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyoni. Ulivonyaza ni pumoni. Hakika mwengine sio weza wadi. Wewa thamani. Kanipa Maulana. Oh Maulana. Uweza wadi.
Sio kama yule dem, oh no. Na kama njiwa anavyo pepea, roho yangu unailemea.
Kasura pia nako lipokea. Naona Mungu kakupendelea.
Basi kumbatie hadharani, unipea chumbani.
Wani moto, wani moto. Pete yangu, pete yangu, pete yangu. Weni kama pete yangu.
Pete yangu, pete yangu, pete yangu. Weni kama pete yangu.
Toka kwa jua njoo kwenye hema. Wamekutesa sana mino chanda chema. Na wapambe wale wasiopenda mema. Wanatuombea vita sisi mchadema.
Yani umoto hausimi. Napa maneno ya ulimi. Nisho sadiki moyo kadupenda viwewe. Basi nkumbatie hadharani. Unipea chumbani.
Wani moto, wani moto. Pete yangu, pete yangu, pete yangu. Weni kama pete yangu.
Pete yangu, pete yangu, pete yangu. Weni kama pete yangu.
Good vibe, try.
Kama penzi kama bahari nazama. Acha ya nipige. Nimesha kwa mapenzi la huyu mvulana. Sijui nifanyeje. Unanishangaza tamu sweet mina kolea. Unaniliwaza jinsi mambo unavonipea. Na jinsi tamu inavoingia. Ni kama keki ya vanilla. Na nikwambie jinsi najisikia. Nikikosa nitalia. Na jinsi tamu inavoingia. Ni kama keki ya vanilla. Na nikwambie jinsi najisikia. Nikikosa nitalia. Oh baby tena.
Nataka kidogo.
Umenibana unanifanya wako sifuru kuti. Unaponimaliza kwa sauti yako ukinita. Yani kama diva Cinderella señorita. Penzi letu limenona. Nani kama wewe. Unanifanya minakoma kufata mwengine. Na jinsi tamu inavoingia. Ni kama keki ya vanilla. Nikwambie jinsi najisikia. Nikikosa nitalia. Oh baby tena.
Nataka kidogo.
Nipe yote.
Nataka kidogo.
Nipe yote.
Honey and DJ OGZ.
We check in the don't get the gaga za welding. From zangu waziku wangi za wengi. Sako ndogo mambo ya mbogi sipendi. Gumzo na mungu mambo ya urogi ndo sipendi. Malkia wa mamoto kakalisi. Been around for a long while kakamisi. Kaka empire tell me nani kama sisi. Kamna tani nyinyi ndiyo next wafishi. Undisputed soldier. Mushindana na watu wandevu na matoja. Solo dolo nyinyi ni masteams na wachocha. Tukifika bank mina ball na kafunga kama JJ Yokocha. I thought I told you I'm a star. Papa hawezi zinguliwa na madagi. Melanin popping Cadbury with the bars. My papers in any check is in a shout. Hallelujah, oh my God. Mikiki, 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 mina fanya vitu bigi. Mikiki, 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 mina fanya vitu fiti. Mikiki, 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 mina fanya vitu bigi. Mikiki, 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 mina fanya vitu fiti. Ndiyo wakata mshahara. Same level na Madon, dada kakamala. Bring beef, I take a big bite, no wahala. Cause ain't nobody badder in the whole sub-Sahara. Hell yeah, mina wonyesha kivumbi. His killer die experience haifunzwi. Nimetoka ghetto mali yuta kitokwa. Kichochwa, kizoza na badilisho kichungi. Na makarao wanapenda chai. Boya kona currency ndio mina weza vibe. Huko deep na mali peke mina weza dive. Bila wave ya kurai sidhani wata survive. Wengi wata drown, wengi wata clown. Wengi wata frown wakisema na watharau. Wengi wata rudi mashinani out of town. Bado wengi wata bow na wanivalishe frown. Uno mikiki mikiki. Mikiki mikiki, mikiki mikiki, mina fanya vitu bigi. Mikiki mikiki, mikiki mikiki, mikiki mikiki, mina fanya vitu fiti. Mikiki mikiki, mikiki mikiki, mikiki mikiki, mina fanya vitu bigi. Mikiki mikiki, mikiki mikiki, mikiki mikiki, mina fanya vitu
fiti. Uko hapa na demi yako amelaliwa. Kama yuko kwako anakulamiwa. Jama juali zama, zamani zama, zamani zama, dia kamwagiwa. Usishike moto wa una maziwa. Ako naka sponyo ujambiwa. Sponyo juali zama, zamani zama, yeah, zamani zama, dia kamwagiwa. Yeah, ya ukuchocha, hadia kitoka ngarenda mboka. Ako naka buda kamenona. Wako beza na pewa bia na choma. Najuye utaka kwenda coast. Utampele kaje buda na unadu. Shuku sana kikushwa na lala omu. Wewa mini buda kendo mpea malone. Azi, mbona unachochwa ni kamse aje soma. Najuna mpenda mba lakini we sifala. Ye ni mteja lisema nanga chaja. Nikoshua kwa yeah, jama kwa kitana. Nduko hapa na demi yako amelaliwa. Kama yuko kwa kwa nakulamiwa. Jama juali zama, zamani zama, zamani zama, dia kamwagiwa. Usishike moto wa una maziwa. Ako naka sponyo ujambiwa. Sponyo juali zama, zamani zama, zamani zama, dia kamwagiwa.
Yeah, yeah, si hapa na ije kuna maneno. Ama buda sijui ni mapepo. Ikosi zina price tagadi majengo. Bagain bagain na lafu wache dipo. Iki tulenze time ya colonization. Adisa hii time ya colonization. Ni so sad njere litekwa na pension. Na akafinyo na kakago bila tension. Zama ni zama za kirandi. Hey, kira zama ni zama kiwa ndithi.
Udoko hapa na demi yako amelaliwa. Kama yuko kwako anakulamiwa. Jama juali zama, zamani zama, zamani zama, dia kamwagiwa. Usishike moto wa una maziwa. Ako naka sponyo ujambiwa. Sponyo juali zama, zamani zama, zamani zama, dia kamwagiwa.
If I had a dollar for every woman I'm in love with, I would be rich. I would be rich.
We are DJs of the Good Vibe Tribe. Good vibes is our language. DJ Ross, Honey, and DJ O'Cheesy. DJ O'Cheesy.
Yeah. Ati Monday ni kazi. Tuesday ni tatu Monday. Wednesday si jale. Thursday nangoja Friday. Friday. Oh la 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 la.
I like it.
Oh
la 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 la.
Twende, tukorido sahi ya dimangware. Kina kemboi wamefika na walales. Hakuna gravity kwa mungo ni mabale. Najisikia kuna kakitu kwa wallet. Mtani litoka hadiki wa manches. Siku pitia kimbandaski kwa madhe. Sahi katumbo kameja kuna gases. Juu ya kunyonya jag sipendangi glasses.
Nathani, satonda kwa na ganje ni nani. Atataka makali tayari. Uda sahi niko maji na imagine. Mande na niko kazi. Mini big big boys yezi gusa toy. Missy role model ni avoid. Na mbona buda nikileo. Ewa ribu ganji nikisema pewa. Ati Monday ni kazi. Tuesday ni katu Monday. Wednesday si jale. Thursday nangoja Friday. Friday oh la 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 la. Oh la 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 la.
Chiyo mio.
Oh la 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 la.
Oh
la 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 la.
La la la, chio mio, bala, ma weekend, musere na maarif, kadhana, ma painting, magala wana sanif, shasha, meditating, na tambla ya kimratish kuba, kurumisha ngoko kama generator, wenge kwa kosa kwa najileta leta, bauna funga long shoka mikela teta, elevator, kijana kadogo kakwena disekta, utaleta.
Juni weekend, leo tunambleki, hatuzi kosa form, buda kuna plan B, tupitie peti, tunyonye irori. Leo pilo si manyoya kuna pungi. Ni personality gathe si matembe. Jumangoko wanadai tu wakembe. Lesi kunyu fakse ina uzembe. Niko farmers just yeah. Nasichagui jembe.
Adi Monday ni kazi. Tuesday ni katu Monday. Wednesday si jali. Thursday nangoja Friday.
DJ Ross Hunt.
It's your favorite boy, huh?
Vai, kama ni luku piga wai, chini kame die. Ako machingri mangwai, nabia light. Kukata maji ni sheria. Warugera ina machuchumia. Hiyo ni mwiko si miu omekalia. Ni sherehe na itaki masheria. Sheria.
Kam, kuna shanadi ya mpunga sheria. Lazima mfate juu ya serikali. Askari, sura yake wevi kaya kali. Kali, sa,
lazima ufate kodi.
Sa kodi, basha tuwezi get cozy. Corona, corona tulishikiwa kwa kona. Na mbona, unendesha ni kama uko na kolera.
Afande, sa,
sheria pia ni wera. Kukata maji, munajifanya musa. Na nusa watoi, muliomba nani ruhusa. Kipusa, this time tulibeba jovi. Unidorende, hatuta hata za hoa.
Mima nga, napenda life, napenda dema na jida. Ati amevai, kama ni luku piga white. Ni kame die, ako majingri mangwai. Na be a light. Kukata maji ni sheria. Warugera ina machuchumia. Hiyo ni mwiko si miu omekalia. Ni sheree na itaki masheria. Sheria.
Ata maji nasambuka. Nikibleki na zinduka. Shitani ya mbipanda jini mkata kamba. Serikali naipindua. Mindo kiboko yao. Wakisleki tunapita nao. Tena haina kuchao.
Yani uu baby wendi mama yao.
Afande pita ndani. Yani we chuma inalala ndani. Shamra shamra za kibabi. Uu we enjoy the party. Tunapiga shere. Yani mpaka kuche. Tunapiga shere.
Ni manga, napenda life, napenda dema na jidai. Ati amevai, kama ni luku piga white, ni kame die.
Run the record.
Why, nabia light. Kukata maji ni sheria. Warugera ina machuchumia. Hiyo ni mwiko si miu omekalia. Ni sheree na itaki masheria.
Haka kadem kazi ni joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka nangeo, siyezi menda takapedo. Dem ni kafupi, kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gangang. Imebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam, shamra sham. Kisham sham, kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam, shamra sham. Kisham sham, kelele na nderemo.
Shere ni meja, tumekujadi na tamba. Atulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndo rende, tunarogadi wakamba. Ole kitanda, ole, ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama gedandruff. Kingfisher na picha shanza piga lap. Snap, snap, sana deku jiponyo. Ya, ya, hey, demu
kipa na. Kademu kazuri joka kovero.
Kishamsham, kinyam, kitamtam. Shuka na ngeo, sezi menda takapedo. Dem ni kafupi, kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gangang. Imebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra, shamra, kelele na nderemo. Shamra, shamra, kelele na nderemo. Kishamsham, kinyam, kitam, shamra, sham. Kishamsham, kelele na nderemo. Kishamsham, kinyam, kitam, shamra, sham. Kishamsham, kelele na nderemo.
Pese sabuni ya roi, inafanya nini kumbash. Na wekia minyo, nakata maji kino. Mapenzi mwanga dingo, nyoko irudi kwa shimo. Luku ni fly dingo, inapiga simple stupid. Nua sijali, sijali kwa unachali. Neza pita na wewe bila tatafadhali. Daily niko majani, mbuzi yuko angani. Munyonga taitu, zamaki hapa sidani.
Mwaka kadem kazuri joka kofero. Kishamsham, kinyam, kitamtam. Shuka na ngeo, sezi menda takapedo. Dem ni kafupi, kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gangang. Imebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra, shamra, kelele na nderemo. Shamra, shamra, kelele na nderemo. Kishamsham, kinyam, kitam, shamra, sham, kisham, sham, kelele na nderemo. Kisham, sham, kinyam, kitam, shamra, sham, kisham, sham, kelele na nderemo.
Miaje msupa.
Miaje.
Niko na talent.
Kagani.
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mwe.
Okay, keti chini, geuka hivi, wacha nchezeka mimi na ulimi. Usitowe nda kuchapa na yo mimi. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mpige block, tupike sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Nda kutoa stress na nikupunguzie nyenge.
Atakademu kazuri joka kovero. Kishamsham, kinyam, kitamtam. Shuka na ngeo, sezi menda takapedo. Demi kafupi, kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gangang. Imebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra, shamra, kelele na nderemo. Shamra, shamra, shamra.
Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting ameniseti kamote. Mbele ya watu ni mpole. Very calm. Lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Eh, dodge, dodge. Dodge sahani, dodge. Hepa, dodge vikombe, dodge. Mboch, ita masoja. Painting anataka kuniua. Aki baby utaniua.
Sitali.
Babe supunguze kisirani. Unachoma picha kwa jirani.
I don't care.
Siski. Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting ameniseti kamote. Manzi yangu ye ni boxer. Anajua mbaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka. Ye ni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole. Usifanye mini cheke. Baby face isi kuingize. Uni stima, uni nare. Juzi nilimwambia simtaki. Akaanza kisirani.
Nitajiua, nitakunywa happy.
Nikamurudia, juu ya kupanik eh. Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski.
I say, body your problems. For a minute, thank God for your life. Live true and honest. To yourself, you should never lie. Usikufuru chome. Rada safi bora tu kujinice. Put a smile on your face. I am Aisha, you only live once. Whichever the matter, the queso. Nashkuru mugu and a blesso. Sisikize maneno ya watu takondae.
Takondae.
Juhudi na heso ni zako. Kujituma na kumwaga jasho. Chorea maneno ya watu takondae.
Takondae.
Kama ni wakushikisha shikisha. Ni wakulewa
lewa.
Ni wakuchoma
choma. Lewa shikisha.
Kama ni wakushikisha shikisha. Ni wakulewa
lewa.
Ni wakuchoma
choma.
Lewa shikisha.
Stress, have some fun.
nyingi paka ulewe tepe tepe. Yani hapa leo full sheshe. Pombe ni nyingi nazipoa ina zote.
Shiro nisha tumefea. Utakuja ama utakula. Ina karoko juu ya mashisha. Wanavuta wakichachisha. Shiro usikulefea. Nisha tuma basi wekuja. Ina karoko juu ya mavela. Wanavuta wakichachisha. Mbona tujitia stress. Situ nakula bata. Ile kinyama sitaki mtu wanipimie. Nafanya nacho kitaka. Ni yangu hela. Kama ni wako shikisha shikisha. Ni wako lewa lewa. Ni wako choma choma. Lewa shikisha. Kama ni wako shikisha shikisha. Ni wako lewa lewa. Ni wako choma choma. Lewa shikisha.
Have some fun. No stress, 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 have some fun.
Niko stress free. Na bugia mashuksha sini. Na sambusa za kisheli sheli. Watu ni kujaza pili. Domo ura sitike. Kamnyoso kakishiko sijibishi. Sina flow kasa kafi menyesheo umelemeo. Wasi bro siji. Tutakimeo uvade kuna wasupo na machupa za pelea. Wanyagi wako pale watusha wazoea. Trio dogo janja, sela wa majanta. Mina masauti na wakunyo kama Fanta. Fanta na hafsa, mademo wajichapcha. Hapo kile geza jodatili wa matapcha. Yeah.
No stress, have some fun. No stress, have some fun. No stress, have some fun. No.
DJ Ross, honey, and DJ O'Cheesy.
Hey. Anai boy.
Sikioni kwambie fungua mlango niingie. Mambo flani unifanyie. Nami pia nijisikie. Kama penzi ni pesa, ungesema mapema. Hata kama takosa tu yako takopa. Kama penzi ni pesa, sema mapema. Hata kama takosa tu yako takopa.
Una mie niambie, 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 niambie. Oh, nisikie, 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 nisikie. Una mie niambie, 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 niambie. Oh, nisikie, 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 nisikie.
Kama mapenzi ni pesa, sema mapema. Kama takosa tu yako takopa. Kama penzi ni pesa, ungesema mapema. Hata kama takosa tu yako takopa. Shika kitu ni pedanse. 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 Tega sikio ni kwambie. Fungua mlango ni ingie. Mambo flani unifanyie. Nami pia nijisikie. Kama mapenzi ni pesa, sema mapema. Hata kama takosa juu yako takopa.
Another one. Landa, landa, fresh ganga.
Shake your bum bum, muziki tam tam, bambe transporter
ana sura ya binti na kilizi, nikiziwi jua kimpandiziski, sitishiki ni kalitimiki, kubambe ni bambe tu bambis, kasi ndizi matoke na nanas, kasi mbuzi basi mtakunana, kasi nyolo tutaki maene,
si lazima shower spit na kuosha for closure. Man, I have a thing for babosha. I need Bambi, can you bubble Bambi? Missy to Aaliyah, can you handle Dambi? Niko na ray of hope, wapi amba rose. Ni mkamba, solid I kulamba dose. Sina kamba, kutai na si ezi lose. Lose note, hii ni suicide note. Take notice in case mi ni shushe ro. Take notice in case ni kushushe ro. Take moti in case ulale 444. Kuna bitches chihuahua na kokoko.
Zimba kazimba kazizizi, ana sura ya bin tina kilizi, nikiziwi jua kimpandiziski, sitishiki ni kalitimiki, kubambe ni bambe tu bambis, kasi ndizi matoke na nanas, kasi mbuzi basi mtakunana, kasi nyolo tutaki maenes.
Uwezi ni difiju funza ilisha nifunza, chunga fan wako akisha nitisi atakutoka, drip na kukata na shoka sinimedunga, ex sana nidae na mimi sijaunga, kauni bambi kwa kusiezi west dambi, usikuje form kwa unajua wa uchangi, kaja jipanga wajua leo kati, mulamba ganji tuju chumbi si uskari, sauti za mayolo, uwezi nionea hato kuje na digolo, neza roga hadi msani ya rudi ocha, muzi rende rende mistari za itoka.
Zimba kazimba kazizizi, ana sura ya binti na kilizi, nikiziwi jua kimpandiziski, sitishiki ni kalitimiki, kakubambe ni bambi tu bambi, kasi ndizi matoke na nanas, kasi mbuzi basi mtakunana, kasi nyolo tutaki maenes.
We are DJs of the Good Vibe Tribe. Good vibes is our language. DJ Ross Honey and DJ Ocheezy.
Kisha bana nayo nayo bana selector, chundisha kinande baki shabiki anateta, cheza na rada ya warembo, selector selector cheza na iyo tempo. Kisha bana nayo nayo bana selector, chundisha kinande baki shabiki anateta, cheza na rada ya warembo, selector selector cheza na iyo tempo.
Oya selector, bandisha iyo debe alafu pewe seneta, msupa nilimpoteza kahada iyo semester, na sina pesa mani vele mina hemesha, napiganisha kwa mrenga mini kikereka, liza ni nani misi ovyo ovyo, kam kadi bangi mpate madogogyo, ikibidi mina endea mukopo, chunga bibi usijoka nilelea mutoto. Nairobi walinikanya, nwache kutumia supa watu maimoji za biringanya, na pori imeja wanyama, yondo rizono utapata kongozi nimeja malama. Eka irori broka unadai kurori ya, nina mamorio na manguai kwa gunia, yako ni maoni jo msori siyezi umia, uvangi kondi kwa kwani ugopi gonoria.
Kisha bana nayo nayo bana selector, chundisha kinande baki shabiki anateta, cheza na rada ya warembo, selector selector cheza na iyo tempo. Shukisha bana nayo nayo bana selector, chundisha kinande baki shabiki anateta, cheza na rada ya warembo, selector selector cheza na iyo tempo.
Usingizi ni mingi talala nikiomoka, mistari na waroro kuwaroga nikisonga, nimeshika mic si mama anza kuzitoka, na selekta patiwe chupa kwa bili yangu. Angusha tingisha baby napendo kiwine, miracle nimefanya ni kufanya ukue mine, kwa makali kidogo si kwa gini merilai, nani alikuza mama oh my. Cheza na yo selekta, wamelipia hawafai bana kuteta, wenye maumbo wako sawa na hiyo tempo, usiguze waya utaribu mambo. Back to the top, tunawakanyagia siku zetu on top, chukua niko mesaviwa kwa table on top, me love it when you wine, you don't stop.
Shukisha bana nayo nayo bana selector, chundisha kinande baki shabiki anateta, cheza na rada ya warembo, selector selector cheza na iyo tempo. Shukisha bana nayo nayo bana selector, chundisha kinande baki shabiki anateta, cheza na rada ya warembo, selector cheza na iyo tempo.
Amplifier, ampli moto, amplifier, kula moto, kula kula. Amplifier, amplifier, ampli moto, amplifier, kula moto, kula kula. Amplifier, ampli moto, kuna nduru za kuza, nduru za kunya, nduru za kujam na nduru za kujam, nduru kuaminika waga nduru za madam, nduru za mistari waga nduru za kalam, nduru za mafans, nduru za the gang, nduru ya politician waga nduru za mafans, nduru za exam, nduru za kukram, nduru za ketepa uleta nduru za macham. Nairobari, most wanted Joe, Nairobari. Nairobari, mina trustudo na rosary. Amplifier, ampli moto, amplifier, ampli moto.
kula kuya. Amplifier, amplifier, amplimoto, amplifier.
Black Market Records.
Tunajua tu ni nani. Rapa kata, sharabara na kata, mera baba na kata, kwa kuroga mingata. Kama sadaka, nampula ni sadaka, kaptura ni mekata, ni chumana.
Leta beef na kuchinja kitani. Sijai kwa samie kingfisher. Lately I'm having a short enough for dinner. Sister na dine mchipu kiunjiva.
Gigi na run hii Gigi. Demo office na spendi mafisi. Kani mstinji sidai yo ndizi. Fishy fisi kunyonga ndio tizi. Kame tuko sita nilichora sita akanipatisa. Na una tells me nataka kupakichwa. Lia 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 tukiseti mbichwa.
Rapa kata, sharabara na kata, mera papa na kata, kwa kuroga mingata. Kama sadaka, nampula ni sadaka, kaptura ni mekata, ni chumana. Basi kama ata banduka we nani, kitu nafanya mama ziwa nati. Sata fast, ata muka indomi, kimba kofi, zipa kazi.
Si utamu wa kuoga, ni kutoa panty. Nili face John, diyo nikaita hari. Cham relax, asipenangi mabani. Nilinyorosha Dustin, ikatoa rangi ni naswali. Shaipewa ukatetemeka migu. Hini dafu na divide by two. Nina boza shereni full vibe. Sini mbogi na riko akisam.
Kumbafu atidema liundo kutoka kwa mbavu. Kumbaru, sikuzi nilisare za manyaru. Saru wa manyaru, kibiriti kifaru. Washa kalaita, hiyo nyaru ni after. Dem yangu ye umon, batumaliza na laughter me. Ni firefighter, heavy lakini lighter. Dark ninja lakini future ni brighter. Nasaka dem moja, ametoka juu Jamaica.
Rapa kata, sharabara na kata. Mira papa na kata, kwa kuroga mingata. Kama sadaka, nampula ni sadaka. Kaptura ni mekata, ni chumana.
Unajua ni kenja ni mbua.
Mamu,
unajua tu ni nani.
Yani niko mangua impaka na jiatmai. Lakini tunani bamba ni eti nisha teka mai. King kwa hii scene, uneza finya repeat. Na vile na kaza beat, nime pull up na genge machua.
Good vibe, try.
Kuwa mokati ni dizi. Unenuwa ikroni, nyinuwe ni misuli. Heshima idumu, tukibonga ni sumu. Dobe na gonga weskizi ya machungu. Maguji na machampe, maguji na ma. Maguji na machampe, maguji na ma. Maguji na machampe, maguji na ma. Tuku ni machampe na maguji tuku.
Menchi kama kawo wasi need campaign. Main event, the rest wanna risk a thing. Punchline, adi heta ana feel some pain. Kisimpo boy, uchungu kwa buru wenga. Duna na hika weni guiji na champe. Asha kishash bora mi unipe champe. Mse wa pao kini need bite, okay. Niso soon aka mi
study type kumbi kwa bazito gota ona. Venye tunapiga wera jo hakuna kuchocha. Hatupendi vioja tuavuka boda. I mean after this ni kuwin kuwin. Alafu win na nafanya nafanya mami mistaki madrama. Niko juu wana hate na bado uko under man. Mini bazuwe bado ni kijana. Teka chill please buda punguza kujigamba.
Maguji na machampe maguji na ma. Maguji na machampe maguji na ma. Maguji na machampe maguji na ma. Huku ni machampe na maguji tupu. Maguji na machampe maguji na ma. Maguji na machampe maguji na ma. Maguji na machampe maguji na ma. Huku ni machampe na maguji tupu. Wiji
nikikanyaga jiji ni PG. Bila mita mimi siji. Kupede kale now they call me kung fu. Unachotaka unapewa sote ni full. Mahewa ni juzi tunli wazima tukuchuku. Seti tupunguze mafua. Washandu kuchukua. Bebeza sasambua. Maguji tunakamua. Hater kakitumbua. Goto na wasukua. Safi tushatanua fua. Najichukua.
Gaza na nduru lakini misi kokus. Ni kama reggae, nobody can stop us. Sipendi beef, duzenu njoni makakas. Una dislike na weni fan bila purpose. Kasi ya mavo hiyo ngoma imebit. Najua huja get, hii ni mavo on the beat. Sick, shit, son take a sip, take a sip. Akichora saba wako bado wako six.
Maguji na machampe, maguji na ma. Maguji na machampe, maguji na ma. Maguji na machampe, maguji na ma. Huku ni machampe na maguji tuku. Maguji na machampe, maguji na ma. Maguji na machampe, maguji na ma. Maguji na machampe, maguji na ma.
DJ Zosra.
Mungi ni the only de la love amere. Tunasaka tukishika hizo do kwa eri. Shuka ntena sana choma vo on the beat. Nakangoma mazejo kakitu. Dididi genje, genje. Goma joni genje. Chezo kiwa solo ama joki wanarende. Genje, genje. Goma joni genje. cheza na kadenge. Wachenge, wachenge, wachenge kikadenge. Nimejipuliza nkajipata juu ya ndege. Na kenye kili nice mino nilikuwa kadere. Funny, honey, jipata na kirende. Legalized thing, jumazejo kuna venye. Mambanga wa mtau ni yudhi na kirere. Manguo wamevao ni kasia na mirende. Kijana manufaa, yani kijana mugenge. Na ngoma inafaa, yani ngoma joni ge. Genje, genje, ngoma joni genje. Chezo kiwa solo ama joki wa marende.
Na bananas
sakata rumba rumba kakata dunda dunda sakata rumba rumba kakata dunda dunda hey hey kakata dunda dunda hey hey kakata dunda
hola hola la 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 hola la 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 hola hola la 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 hola la la la
Nikingora tu mafala bado niko jaba mina serereka sana dondo kunyamba yani ukundo na pawa kama kawa najitipa tu madawa nimengara nimedunga masahara weni suara nona nieke lawama utashandwa idengine utagenya hato sunde na kukuta tu kwa keja
sakata rumba rumba kakata dunda dunda sakata rumba rumba kakata dunda 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 ay kakata dunda
hola hola la 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 hola la 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 hola hola la 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 hola la 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 hola
alishukia round akani ten star do nikipara babu nimedai tattoo nimefura nundu na kident kwa gu sasa santa do akio line tattoo tinda ni madem kama tintin wana ban wana ball wana give things ukibaki na kadem cheza violin ukilipa pia ma bills lakini receipt
sakata rumba rumba kakata dunda dunda sakata rumba rumba kakata dunda dunda hey hey kakata dunda dunda hey hey kakata dunda
hola hola la 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 hola la 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 hola hola la 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 hola la 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 my lovely love 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 my I mean dumb 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 my lovely love 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 my I mean dumb 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 hola hola la 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 hola la 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 hola hola la 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 hola la la la
sakata rumba rumba kakata dunda dunda sakata rumba rumba kakata dunda dunda hey hey kakata dunda dunda hey hey kakata dunda dunda
Z.